Ogi kuali liye shule Wemka wangemka Zengu yela yemnambi Wemka wangemka Ogi kuali liye shule Wemka wangemka Uyela lele msiwame Wemka wangemka Ogi kuali liye shule Wemka wangemka Uyela lele makaya Wemka wangemka
Yeah.